kadib markii xoolaha ku nool deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay la soo dirisayna xanuuno kala duwan taasoo saameyn ku yeelatay xoolo dhaqatada maadaama aysan hilibka iyo caanaha aysan suuqa geyn karin si taasi wax looga qabtay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa Koonfur Galbeed ay dib u bilowday qaybta labaad ee talaalka xoolaha daaweynta iyo wacyigelinta bulshada xoolo dhaqatada ah ee ku dhaqan Koonfur Galbeed qoysas badan oo xoolo dhaqata ayaa fursadaasi ka faa'iideystay iyagoo hadda caanaha iyo hilibka xoolaha si caadi ah looga iibsado suuqyada magaalada Baydhabo maadaama xoolahoodu ay u daaweysmeen mid ka mid ah xoolo dhaqatada ku nool magaalada Baydhabo ayaa wuxuu ka warbixiyay sida ay uga faa'iideysteen talaalka xoolaha
hordhaan maraydii suuqa walaan ku gadaanay daawo walba man taraana haatana mayba ilaakiin roonya ada ay daawadii una suuqan ku gadan walba man taraaso wal kasta dhama ka fiirina ku noognay irinki aan baruurano helay maybu aday roobaha tan ka korkooytay war iska rafaaday yaalkii aanadii asay una isticmaalno aanadii yaalkii naftir jobo iyo naftir jobo jir kale maybu aday unugaanadaasi isticmaalay fiya wayni alxamdulillah anti wasaaradda han deerti ilaahay mahadle wallahi daawad wasaaradaasi maybu aday in dadaalay daawadii soo bano ee irbadoogasay la duray bahuba unu bahelni nin faylahaaday mayba lanaaha ladoo ilaahay in hadii walanay weela lanaa jaaradaas nin dadaal alxamdulillah nafku faylay raabta hoobo baha ilaahay marshiyaada usoo walba geed u laamban ku gooyane ilaahay marshiyaada gosow leey ka gale hoobo koo nafku may daarisaan la taa ku ooleba meel isu suru ma surinyo hordhaan gaal hoobo uso lisheeno hooyda ta dhaafsaqda dhaha koo lisheeno may boo ad fadheeda jaray gaal baray dhowdaa gaal caafimaad qabo haay gaal caafimaad durantaan ziyadi koo uso ilaahay marshiyaada hiraabtu fiileeyo badoogdo may boo ad uso geedan isku baal surinyo walnan qaamana ma aragaasahan weegsinyo isu dhon rafaasinyo haye laba barar iyo neemay kale jarayhiin ilaahay marshiyaada nafka walaa may booda irinka naftiga intii wada ambaruuray may nagdayeen labagana ku wagaay labaga ku barraayeen marka ree jirdu saas ay ahay tiireed alxamdulillah tantii oo nay wasaaradaasi daawo goonay oo nay irbadoogaseen in heli nin faylaadeen daawo ka suugana ku gannoona kulunoognay ree alxamdulillah tantii wasaaradan daawo nin sheentay faylaade alxamdulillah ilaahay mahadle